ka muringa mahara kia rātou mā kia whina kupa. Kia matu rata, rātou I para I te huarahi I mua mai I a tātou. Nā ko waiho mai ma tātou te hungaranga tahi, e kawe I era kaupapa. Nā matua, kua we e, ki te ao, wairua. Ale mātou, nā tamariki, e kawe nei, nā kaupapa. Whakarongo mai, whakarongo mai. Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātou e, karana ki taha. Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātou e, karana ki taha. Ko hokona te whenua te mahi moni, ko kerea te hinu I te more hoki. Ko te mana takutei kei te mimiti, te pātaka moa ku tamariki. Kia tikina au I te kōrero, kia mate ururoa ke mate tarakihi. Te rā te kaha me te mana wanui. E tā rewa nei roto I ngā uri. Nā matua, kua we e, ki te ao, wairua. Anei mātou, nā tamariki, e kawe nei, nā kaupapa. Whakarongo mai, tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātou e, karana ki taha. Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātou e, karana ki taha. Katono ki te ropu whakamana I te tine ti o waitangi kia whakahoki mai I ngā ruimi. Ko te whenua te moana I takea, e koutou ngā mātua tūpuna. Hīkoi ki te nuku o te whenua, he tohu ki te pare mata. Kua e ke te wā, a whakatika ngā hara, kia kotahi rā, ki te ao marama. Nā matua, kua we e, ki te ao, wairua. Ale mātou, nā tamariki, e kawe nei, nā kaupapa. Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātou e, karana ki taha. Tūtira mai ngā iwi, auwe, tātou tātou e, karana ki taha. Haia te māramatanga, me te aroha, e ngā iwi, ki a ko tapratahi, ki a ko tahira, tātou tātou.
Your language, your interests, your community on planetaudio.org.nz.
Get it. Pinoy ito, your noontime radio show. Alas dos setenta cinco, until alas dos ito, every Sabado. Ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
We can become one of those rapidly growing groups who have the audacity and courage to believe that we actually can change the world.
Technology, entertainment, design, and much more. TED Talks brings you inspiring presentations from speakers across the world. Hear activists, experts, and thought leaders sharing their ideas and stories. Wednesdays at 10 past 2 p.m., only live and only on Planet FM.
Your language, your interests, your community on planetaudio.org.nz.
Life is good right now, but it doesn't mean it always was. I had to try so hard to be the man I knew I was. There were times back when I used to fight to survive in a world where no one ever could. So it's good right now, but it doesn't mean it always was. You bring me up. Right now, but it doesn't mean it always was. Nothing is perfect, but at least I'm trying. And now I'm not here out on my own. There were times back when I used to fight to survive in a world where no one ever could. So it's good right now, but it doesn't mean it always was. You bring me home. Me home. You showed me a place where the heart is never cold. We took pictures to stay on our fireplace until we're old. We made memories engraved in our minds so they never go. I know you'll never go home.